kale bila sulawu adiga iskale waxana ku damo kadeedel seekina itasi asina maasi wa utsi wixid hadi magacaama labo you could call me ila awu umaro dirac dilaciya wakana bahalo aqabdo hudana igudaha aabo hana kashakin nana qabta wixi qaban karin kontan nin ama king mana cabalin ama kokin balwadeeda waya bajaq yala jira 19 kale fitamin qarta dacan ku xira katin.